ketin habaru suka ummato ko men gata ton on nyanya alal aisfoma
sey jantan farida firde habaru ji gaddan en suka ummato gon be hettino en
men jahane on ton en gaya ini men jata men kan do suka ummato be ko golla gollal ko e gata de habar men ko findin men jama kan do suka ummato do go binne do fina tawaje men kantene ko men bori nyanya fu ipijoji men ko tuninol bonno
Bangu der departement gaye won region do so suka ummatore hewbe worbe mareewbe be kenni jandeji mabbe be jangay fu en be don jodi be galabe golla
duduke dama be ibe jaha ton den Nigeria ga igi on mabbe ton den burini suka ummatobe kebugo gollal senni hanano fadal aliyu wakime be dari do majjum
Lato jangube wodube talki jande ebe janga abada sukabe ummatore rewbe worbe jeyaabe le commune mo Bengu hew mabbe ngala fungal golloto edun latani du saro mabbe sakulla san
babban matsalan mu be
hande satarma mawdo mun godi sukabe ummatore duudi golle gala min anda lawo fugol min kodata rafi golle sukabe ummatore wattani min sunu erne sukama jangi timmini tay jonde wuro tan
ko dakko yayi
be sukabe no me ngontirni enan saro be nandar nebe battinirso
masan kachi
bebe wobbe gi'a sayde hounama de abira den tuniibe wonnyanan tabe dekira wobbe do sunu berne dillin tabe yarbe Nigeria wattabe der yaru yaru sabe Allah goru e bawde nanganami
kama amna
Allah rafi ko gollata don enda hew mabbe do fu mil tanana ya har Nigeria kam ur batta tabe tewto ton enda
e muna homa do
banana e wotitaade rafi golle ganjonde bonum woda nani du sukabe no don ummo en ballire golle
ganan mata san sama akin lasi
en der commune mo Bengu sukabe la taki nyemmintinte sabu kambe be ngala hakkilani mabbe wada gollal gal hore mudum
en ci dugo telephone portable nabi en cellulaire warti ke boka imma himbe ko burdu dugo fu sukabe ummatore no
cellulaire je on e bay jogago nde juudi mabbe fos subana ibe gollero dum e danata ko gammajjo dum den way memude jambon mabbe simen cetino ko fadel alu waddini me
der jaman o mo gonden der mun celali jungo indirtedi android sukabe ummatore wobbe baado daddule mabbe ide tawe
c'est fait pour moi
on wartani kan hunde mbawka fukkataade e telephone am mide jeewa silmaaji mide naata duudo internet
tantôt je connecte
je dors toujours avec
wakati fu mi dandata konana e telephone ganno wodi wakati de ko momi o findi nakam julude julde subaka
pour faire la prière
golli didde e majji no waawi waddan neddo sadra maaji duddi urufen akiyo godudo andal do are jaman
metro moins
dum watta fay ko watta metreji didi hakkunde mudum e telephone mum resude telephone do leso to fukkoto don wada fay seda no taranga ndi jomun kambe bandum fu
mais également sur tout le gars
Rufen akiyo der kolli toje do o wadi o wi neddo woddina celalol mun fadde baada no to kam buri woddi
Miriam Abdul Salam kanko woni subaado burdo nyari don den nyame do chapande joinai ididi jabe hada tawtor den den kanko itata inne region nyame to hada tawtor subari burdo nyari ko Niger ko dubu ja didi ilaso deler novembre gartedo
urdo ngari oni o mo gallure nyame imodi diplome jande seme ketino ko mo halani banni Michel Deji ko don firti dengal fulfulde
Je compte représenter ma région
Mi watti semme sanne do warde do inne région am mi ekiti keno jehiremi ino pofiremi ino kaliremi mi milike do rewbe gom eno gaddana leedi mu en bayla imma wallude himbe mubbe gal leedi Niger rewbe hewbe idu yeggi tanabe imma majju hana hanne woni arandere ko dun subiyam urdo ngari dun subiyam urdo ngari der jangirde imma leedi yas
et à l'international aussi
ko yottinta maide kanjum woni ko mamman iro salif winni suka ummato do jangaydo de investe abdu mummuni ko nyame do fina tawa mo jangata ima dura ganka hibbe jeggita fina tawaji mabbe on ko Niger
nonon bannirawo geccije didi ni ko mamman iro salifu o holli dewtere makko arandere de o winni same kettino ko banni me lidduno men fanta chance kam men nana dewtere on do dum e halata
o rima kana nyemey o mawnaina to te gabi der region mo maradi sukanon bileedi Niger njiddo e yonki mudun sanne fina tawa e adaji kanye filitagol kulantereje chagal mudun won ko yotti universite addu mumun do na gallu nyemey den non ko winde hore makko e nokku fannu jangol andal kanye e wawde golle chagal leggal mum non wonno ko kanko iro o yo natoy e jande fina tawa kanyum e adaji ton non woni ko fi wadugol tali natani mo jati bandira mako witana mona iro jon tali
e mon parcours
do filla jande na andal jawdi leedi e bedi mun dum mi hebino sadarna demu sanne fa yottana ke kanto mi limi accitide jande de seni mi jangi hebude tal kuru am licence du dum laato to mi sahana mi tokkito e wadde theater e taleji am
universitaire
mamma iro salifu non woni inde makko gonga illo immi do filla jodo winda kullantareje dum wonno e yonki makko sanne sanne do yottin dewtere fi mayde latinde ko wurti warjon balde sappo e joyi o wino wodi himbe latibe sador maji ngurdam no yottina dum familo may
e a resumer dal
rabbindide hala kani dewtere ko wite e fulfude ko way yottido nedde e mayde dum no tariki so e sala dum haltana do fi sador ma ngurdam jonde himbe arzuku e fina tawa non himbe cawrirte der loktoroje meden
dan nos hopitaux nationaux
irono yidi sanne gadol golle ngegne sayidi bandi ko no endan kanka jaar suba ko fu am mo hinno e golla ngal fawon
mo kanji koni iro la fi
ko andumi iro mi tawa na mana der filla fina tawa mi wowi hawrude e makko to committee kawjido filla fina tawa le universite mo nyame iro gunda makko fu e do fina tawa o woni
sa vi meme e lié a la culture
mama iro salifu o hebonato e fedde godon latine der mum o mo heba no jogitori fina tawa le di niger yahyeso
yon kuma sai men nata der fijo chonnyinol balli
harfi kibal ko innata liga nation idum fije de lokaci ayaton den europa fiki bal on unko bulu idum wade unko liga nation ko dub ujina didi ilaso yago dub ujina didi ilaso e goddon in wadate no tati leru september yago sappo e jeddi leru november ko dub ujina didi ilaso fijol ko kantol unko liga on wadate no didi tati jego unko leru jie ko dub ujina didi ilaso e goddon
non non bannirawo latol bal chaka leede IFA latobe bal ko pelle latol bal worbe gadata chaka mube ton der leede tubankobe miccintinen du ko hitane du ujunaaji didi imma sappo e jeetati dum fudda IFA kandu hawjidum
e gaki beedar hannon no totore tubaari unko duniyaaru darnama idun darano ligga ko nyaamo darogal unko totore ko pelle gaata in wa sigil majunnu hitan didi yago hitan didi fugaredo in wadama dubi ujunaaji didi isappo e joynay jotudum ton den Portugal inna Ronaldo kanko nyami hore tawtorden den dan men katene haburuji me ko ska ummatobe ko jadir ay se jadir goto Allah yari me men jetti kitinatmo
men jetti.